studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo e jetti lewru février jenna yamde soki do radio dande douance miden tawa maison de la presse do pomo ko do jottino no do kabaruji du mor way kala kanko noddete do gagne kante wonto bonki jambe to on compétitif di hebude carte debbe noddata carte ni na de nyaloma do tid Allahji mawdi jamar ne jogi le majjum be ngadi noddango fewde e lamu o tinno yalla honani huntinirde dido golleji hore yalla wonbe nokko no dutte le le hoyle region gawo wattu jono jamara wonde tonde hakkilaji mabbe bi an immi sanne caggal ko yimbe do jon en kaborde kollitude be joppo o do nokko won joppo be won heddibe ton fa handen hakkilaji mudde jottaki onayri bangal no engrais di kan hibirede leleedi ndi odo boto fuddi ile kenya do bomako do wattu jono yimbe no humni be kabaru demal no gondi tottindirde do hen hakkilaji ce crap do no sel do kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hadade litindi wide hebude kartal nina nyaloma hande yodon tidalaji mawdi jamarnde jogi le majjun yoga mabbe fo holliti metti mudun dum wordi be ngadi noddango fewti e lamu o fedde humnide malion koobe iwobe njola kanye fedde no dirta ho conseil de malien de l'extérieur be ngadi batu mabbe do bomako do be jottini yimbe no jottino be kabaruji no odo golle wordi mamadou samaseku
tidalaji hebude kartal nina o lati sababu be malion koobe le leedindi e tiagal leedindi kebal fa hande kartal mabbe be dadi dum dun ana wudi karte de buppuji kiwdi na e mudun kandi yewtede dum do fulati sababu bo yonki bibe leedi malibe e wi fedde malinkobe gonbe njolabe wayde jogade ko wiyete numero d'identification lati sababu malinkobe hebe njaltinama kedana mamadou lamine ban neddo fedde humaninde bibe leedi mali gonbe njola
aujourd'hui hande so mi taykike ana heewi e bibe leedi gonbe sallabe be ngala reji mbietede fiche enrollment kaki gollirde kandi daranaade di golleji ana fandi handi wana way lata sababu yopure bibe leedi joodibe leede salla e tidalaji mo bangal reji yotare bangal golleji sabbe so wala direji bawdo hollidem way sagude o nokku o perdant golle makdu e buitare bangal kebal leydi
bakari kunate yo modo galle wolti metti makku bangal tade fi e le imadraji yewtagul kartal e wi makku bi ko jangonodo to leydi risi ribama batte bopi ngodo do kartal namako
mon fils
bingel ana do hande torda hewti kemo sababu derewol betengol fiche individuel o perdi jande hitane hikane sababu gol derewol mi de seda tan lawol hakku risu e malino wodiri be chalike neldude mo derewongol moscou sabi connection ngaji mabbe de anata latike wajibi e juure suude e kolto janga noto damde jande mako sabi mo wawi hedde probleme ngaji su passeport mako o dati mu jabbike su be nangi mo udde am kaso
fedde be malin ko be gonbe njola be dardi lam ko be lidi mali yo tinno jawtade guldo sarewul yo pia dabreji kesi yalla buutude sanne torraji be lidi mali
hollitindi wiide fa keɓon ɗiɗo kabaruji fu numéro amé o anni on keɓande do statut to ɗon capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyi e goho na numéro amen wiyama o maire maire 37 321. Sariyawol wala leleedi malli ndi kangol huncande hoore so neɗɗo ɓami fa holliti wiide ana wondi e guɓe nottirtoɗe jaadinkoɓe ɗe leleedi meɗen ndi noɓe kollitiri wiide wattu joni o ko heewi andaɓe kabaru sariyaji fu mbi sartoɓe an mbawi tuugirade sariyaji goɗɗi kasen leleedi meɗen ndi so jukka jomum keɗema konko docteur Yakuba Koulibaly yo andan ɗo no kabaru sariyaji leleedi meɗen ndi o jangguinowo jande dow dow wurdo komo sifi dow hen dow faccitago Ali Cissé
so gonga o dewte fewi hunde wala to mbawɗo halde no laaɓiri golleji ɓiliɗe e terrorisme tiɗalla o fuɗo woni yimɓe leɓe fujje hakke ɓanteɗo bangal ñanguinde yimɓe nangaɓe ɗe e golleji terrorisme komi kani landodirde hande woni yallami mu'inan dewte mbawɗo haldude no laaɓiri golleji ɓiliɗe terrorisme o yalla yimɓe ɗe nangaɓe ɗe e golleji mum ñanguire no handi nde leydi malin nde hitande 2019 le leydi malini ɓammi sharia kaɓo golleji ɓiliɗi e tiɗallaji mbiyeteɗi cyber criminalité le o sharia miɗe mbawi jangude golleji fa heewi mbawɗi ñanguirede no haniri fa yottade jennoje saabi jennoje ɗe e tunninde neɗɗo e ittude ɓi adamako
hollitindi wiide jonte ɗiɗi caggal ko guɓe jo en kaɓorde kolliti wiide yimɓele wonɓe nokku noddirteɗo lele ho joppoton wiyama ko heewi e jaɓare nde ka fo yoppi oɗo nokku won jaɓe nokku noddirteɗo an songo won jaɓe gawo du heddiɓe to ñalawma hannde no ana kulli sanne fodde ɗeɗo guɓe mbirfito toon so torra ɗum en keɗɗe neɗɗo goto gonɗo le oɗo nokku ko sifido hen do facci tan Mamadou Samaseku
ɓe gaɗi guidade fewde e jamare lele hoy foof guɓe tattiɓe gonno goɗo foof sifi no famiri ni won mbiɓe ɗo kolliti wiide jamare nde yalta liwru ngo heewi fuu fakka liwru goɗɗo mbihi yo wara hoore ñande ƴaɓɓiɗen nde laati sababu yimɓeɓe jalti ɗum walla e kultiɓe andana fo hunde e ɗiɗo imma daraƴƴi fuuf wakkati joni o to lellihoy toon yimɓeɓe gonton wonno ruttiɓe wonno bittuɓe fa bamako ma gawru ɓeɗo kay gartali dende ɗan wuuɗi toon mo yimɓe galle goto tan keddi toon wakkati joni o so nangue sami so ni ɓe ji foyre moto tan ɓe fuuf dogan cuuɗoyade keƴaɗo laamu fuuf wala toon altinira ƴaɓɓide nde won fangoɓe toon caggal ɗum fa goto mabɓe yahali
ɗiɗo bonandaji gonduɗe wakkati fuu wadde nokku no dirten o go sago donki ande kay kollitiwir sa ƴeewi golleji laamu o jatuno ko feewa e armé odu sa ƴeewi ɓalanɗe kewɗe kañi en jalli oɗo nokku wajibi tan wattu jonoɓe paabire ko nayeri kabaru kaɓorɗe no golleji mabɓe ɗi dow gorri ɗum wayliteɓe daro darɗe mabɓe keɗe makko kanko noddirteɗo Boubacar Bokoum yo andanɗo kabaru politique kumo sifi dow hen
an hani lamdede fa gasa famin paama ko saabi ɓe andi yimɗale gara ogusago haɗayɓe yaltude ogusago donc kulle ɗiɗi naɓe kuli naɓe gala bawɗe haɓogo ɗi ɗiɗi fo gasata par ce que mbiɗen jogui kanankoɓe mbiɗen jogui leydi bawɗe mum ana hani heɓede donc ɗum famnaki ana hani hande o pati ɓe dooma kamɓe jaateɓe immo hande ɓe naara bawɗe mum yimɓe mum jeeɓe ko hani heɓede ko naarte kaɓerɗe ɗe naarte ndennoɓe jahaɓe naarteɓe ɓe goni fo jaltinaɓe soɓe gaɗay ɗum no ɓe gardi fourso ɓe gari ɓe jaatiki e ley e yimɓe ɓe garan tawreɓe toon ɓe mbara ɓe ɓe mbara yimɓeɓeɓe donc mbiɗe miila hande hande o ana hani laamu o immo darto ndenno soddaɓe en gonɓe yeeso ɓe kamɓe goni amire en soddasuɓe ana hani keeɓa hakkille lobbo ɓe piya dabareji kantiɗi fa wolde nde wela bangge mañi
batu jowi wiɗo dow kabaru no engrais ji kani heɓirede le leydi meɗen ndi yallah ɗum yafuine oɗo batu fuɗɗi ila keñen ɗo bamako ɗo koni fana muɗu faɓe ƴewto yallah hono remoɓe wonɓe le leydi mali ndi kani heɓirde engrais ji ɗiɓe keɓira ɗum no yafiri wattu joni o kamɓe ndemoɓe wonɓe le oɗo nokkuduɓe kolliti wiide ɗum hani yafinede ƴeeya yallah hono engrais ji ɗi kani yettirade le nokkule ɗe fuuro fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Bouly
hitande fuu capanɗe capanɗe milliard ngaji wonno ko laamu leydi mali ndi ittata watte engrais ngaji fa faabo remoɓe nenno hana ko remoɓe mbasa heɓude engrais ngaji lobbi ɗum wonno ko Moulay Ahmed Boubacar ministre kuminiɗo ndemal holliti wiide
jawdi an hani gollirede no moƴƴiri saabi mi dokkama jawdi yalla mine keeɓa daranade kabaru tiɗalla guure gonɗo ɗe leydi ɗum e hakkille politique mo hoorejo leydi o ɓami aadi wallude ndemoɓe fuu yalla ndemal mum ana ɓeydo keeɓa hunde ko wawi nafudeɓe mbawɗo daranade gurdam ɓiɓɓe leydi fuu min mbawa famude hande wiye engrais ngaji ɗi ɓiɓɓe leydi ndemoɓe wawa hedde ɗile nokkuji ɗe fuu ɗe leydi
remoɓe hedde muɗum tiwide dabareji lobbi ana kani ɓamede fa engrais ngaji moƴƴiɗi keeɓe dabareji ɓameteɗi ɗi ana hani tawede koɓe jeeli ɗum wonno koɓe kollitiwide keɗe ko Valérie Boly wi
gari ngal jiidal hande saabi min e miili waddude waytago minen kani hokkude hakkillaji amen saabi tiɗalla o dow amen woni miɗen jooɓa feccere nde gouvernement leydi ana darono e feccere nde dabareji keeɓaɗi hollititta yimɓelle ɓe caggal jiidal ngal
koɓe dewrata dow muɗum ley nde jonde ɗum wonno ko tabete ɗum wonno ko ministre Moulay Ahmed Boubacar hollitiwide
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe nde ñeelooɓe ni en ley région ngaji meɗen ndi en puɗɗiran ɗo mottiɗo holli tawere sukaɓe cokkolɓe wonɓe toonɓe ɓe gondi e wadde toon batuno jaam e deeɗere hani hewtorede nde oɗo nokku wonduɓe wadde ɗiɗo immade radio fedde nde noddita sikkaɓe wonde toon nde nde majjon duwiyama sukaɓe cokkolɓe ujunaji kañum en tawa ley hen ɗiwruɓe le pelle politique kañum yimɓele haalnoni en fa yetto yimɓele dinankoɓe fano gonno le oɗo batu e gardan le masinare ndi ɓe kollitiɗe le ngallure masine nde jaati ɗo won fedde nde ɓe woddi noddirta ho conseil islamique wonde le leydi meɗen ndi kañen toon boto muɗen ɓe ƴewti hono golleji ɗiɓe gollile hitande 2019 kañen koɓe kani gollile hitande hikkande ɓe mbi hitande hikkande yoga golleji mabɓe ɗe fuu jogoto dow wajuji no jaam e deeɗere hani wartirde le leydi ndi gardan fa ɗo diri ɗo ko yata galleji ɓe mbi ujunaji capantati e goho kañen mbawi heɓude toon tiɗallaji le hitande hikkande ɓamde lewru juin fa yetto le lewru ɓuuti hitande 2020 tiɗallaji ko nayiri banggal guure noon fedde nde noddirta sappo nde hollitiri wiide caggal koɓe gaɗa toon imugol mabɓe le lewru janvier ƴaɓɓi noon do sikiraɓe ɗokkatten beete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sane heɗade heeƴoji amen ɗo mbawɗon tawede le mali fou e maggal muɗum kafande fat jeeye fe e nokku o nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam